professional. What could handle the way you take me to the angle? When you human being, I'm an angel. If you want to my heart, no, I give you baby carigo. Kidogo changu do chako, ongeza njonjo madokido. My sherry koko, kwa balidi ni pejoto. Kisha tupate kimoko, babu bibi kuwa doto. My sherry koko, kwa balidi ni pejoto. Kisha tupate kimoko, babu bibi kuwa doto. Paranawe, Paranawe, I want to see you dance. Paranawe, Paranawe, I like the way you dance. Paranawe, Goga, Paranawe,
I like the way you dance.
Paranawe,
Goga,
Paranawe.
Fando, hivi unasokota, jicho lako lege lege linadondoka.
Nakuuliza,
hivi unakamota, panga boy changa JJ yokocha.
Wanamaliza.
Pretty girl, nasty, nitasema sorry nikimbeza. Hata kama nyuma umepigwa pasi, sura mbaya dawa yake makeup. Uwe kiwembe, takula kiporo, nimesha penda sijui kasoro. Jirembe, uwe mororo, kama huna shepu vandi godoro. If you want to my heart, oh, I give you baby karibo. Kidogo changu na chako, ongeza njonjo madoido. My sherry koko, kwa paridi ni pejoto. Yundo ituange kokoto, peku peku kama mpoto.
Paranawe, Paranawe,
I want to see you dance.
Paranawe, Paranawe,
I like the way you dance.
Paranawe,
Goga,
Paranawe,
I like the way you dance.
Paranawe,
Goga,
Paranawe.
Anika suti, katamu mina kajua uwa. Nabojisha uwa uwa.
Ulimipipi
sinapu na vima uwa uwa. Kidomo denda ngozi murua uwa. Ausha, ashawa, pauka, pakawa, inuka, pagawa. Zinduka, mandawa, pinduka, kagawa, karuka, mabawa.
I want to see you dance. Paranawe, Paranawe,
I want to see you dance.
Paranawe, Paranawe,
I like the way you dance.
Paranawe,
Goga,
Paranawe,
I like the way you dance.
Paranawe,
Goga,
Paranawe.
Woyo, woyo, yo, yo. Woyo, woyo, yo, yo.
Check it what your mama gave you. Check it one on a weevil. Check it what your mama gave you. Check it one on a weevil.
Check it what your mama gave you.